Tɛnɛn tɛmɛnen in na Burkina Fasokaw fe yen nɔ jan dara finitigiw ka mobili ɲɛ ka foron Majawari ani Pama olu cɛla la Kɔnpiyɛga mara la. Lakanakɛla jɛkulu ka fɔ la Majawari finitigiw lakanakɛlaw ka bolifɛn foronna ka sabu kɛ u yɛlɛnna dugujukɔrɔ mugu dɔ kan Pama sira kan. A foron kɔfɛ mugutikan caman de mɛnna. Finitigi wɔɔrɔ min tora a kasara la ani ka caman wɛrɛ tunu. Seerew ka fɔ la kunnafoni binna waati min na lakanakɛ jɛkulu olu lawulila duguma siraw ani panguruw na yaasa ka taa dɛmɛ don ka mɔgɔjugu ninnu k'u nɔ minɛ. Nin janda in kɛra Silgadi ta kɔfɛ sum sigida la Burkina Faso kɔkɔduguyan fanfɛla la sibiri tɛmɛnen in na o mɔgɔ fagata cayara kosɛbɛ. Ka fara o kan bin kɛra finitigiw kan ne bololadilan mugu pɛrɛnta ye ntɛnɛn tɛmɛnen in na toyeni ka mɔgɔ caman jogin. Jateminɛnaw ka fɔ la kalaya donninba de don kosɛbɛ Burkina Faso Mali ani Nizɛr olu dancɛ la kabini san 2015 waati la silamɛbanbatɔw fɛ. Kabini o kuma na mɔgɔ 800 ɲɔgɔnna o de fagara olu de nin tora a fitinɛ la ka fara a kan mɔgɔ 800 ɲɔgɔnna olu de fana y'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ma siranya fɛ k'u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan.